Yeah.
We back.
It's Lil Felly, man. Young Dreamer, man again.
Natuzifanya bila wao, man.
Manzi wa kujua God ndio wanapanga hii hustle, man. Checking.
Clean money mafia.
Madi wa finest.
Cat.
God is the greatest.
Yo.
Checking. Walidia nkiwa ikafunga buda nsuwa nkawa sahau. Lakini kabla nkafunge buda usiki walindharau. Saina ifanya bila wow.
Bila wow.
Saina ifanya bila wow. Nigga. Bila wow. Walidia nkiwa ikafunga buda nsuwa nkawa sahau. Lakini kabla nkafunge buda usiki walindharau. Saina ifanya bila wow.
Bila wow.
Bila wow. Saina ifanya bila wow. Nigga. Bila wow. Sijaitegemea chandu gumbona rianyuka nmetaso. Venye napenda usafi sezi laku ya mtu jasho. Inda na kombo miri uko ndo nlikuwa na hustle. After mbogi jome ntoka ikenda joko Marshall. Tisa hao fala nkazi ya keja nikiwa nimechota bajo. Shori alikuwa mevai singe mpeleka lojo. Domana keja mie mupia mbogi jisaidie. Alhamdulillah squeeze ya tunyongi nliacha kulala ndani ya duve. Squeeze na lala ndani ya pongi. Na sijali kana nipenda bora nwai. Juata bez masnich mwana wacho mangwai. Nugu ildani ntasota mpaka ni die. Sikuangi profe lakini naona mkidai collab walai. Noma manzi wenyu chopia wezi pita loyalty test. Mwana watuanga chupia lafu na mwaga tuko press. Madi wa finest kabla joni mess. Ama kwa mother John kipull up siachi witness. Walidia nkiwa ikafunga buda nsuwa nkawa sahau. Lakini kabla nkafunge buda usiki walindharau. Saina ifanya bila wow.
Bila wow.
Bila wow, saina ifanya bila wow, nigga. Bila wow, walidia nkiwa ikafunga buda nsuwa nkawa sahau. Lakini kabla nkafunge buda usiki walindharau. Saina ifanya bila wow.
Bila wow.
Bila wow, saina ifanya bila wow, nigga. Bila wow.
Susie waste time, just wake up and grind.
Yes.
Man, I'm all about mine. Work till everything's fine. In the trenches, niko kwa mawe, jali ni pati ya sign. Told me keep your head up son, just go step up and shine. Wasn't born with a silver platter, money talk no ina matter. Tuana get the bread and butter, sai kila penga na winda kata. Babylon itaki ni run my race, pull up and shoot up the place. Ganji nimekuja kupepa chase, blanda ukianza kucheza safe. Head of the state si raisi, anytime niko kwa streets ni diambo. Kwa mkono protect ni icy, shingo ndetu jakoni feregamo. No, you ain't got a fake to like me, Nairobi wezi ndio wadu ya kamo. Ati yo my tech be nicely, me and my niggas is icely. Yeah we brothers, nasongesha game father. Bala glava nkiwa gather, matonji undercover. Katelo vibe chini ya wapa, gaza 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 gaza. Ni hater nyamaza, they used to scheme on a brother. Ilibidi kazi nimekaza, tunaskuma yo mboka na Lil Felly. Kani moto lazimu tabana.
Walidia nkiwa ikafunga buda nsuwa nkawa sahau. Lakini kabla nkafunge buda usiki walindharau. Saina ifanya bila wow.
Bila wow.
Bila wow. Saina ifanya bila wow, nigga. Bila wow. Walidia nkiwa ikafunga buda nsuwa nkawa sahau. Lakini kabla nkafunge buda usiki walindharau. Saina ifanya bila wow.
Bila wow.
Bila wow. Saina ifanya bila wow, nigga. Bila wow. Underground you bado na jaza ushuda. Najua mnipendi lakini tun kwa muda. Stress ni nazo sign six pack buda. Just in case nipewe na huda. Squeeze na win alone. Wanna head sishindi now. Modal blessing dreamer. Mata kidunga kosi thao. Luku na piga fisa tukipatana inachafua zao. Nasikia nao nita baba jumu ipiga nasikia rao. Checking. Shule nliachia form for part. Squeeze mindo tuanga form. Nilitoka mtaki prod go sana sikuwa irudi home. Nilikanja zaidi ya dollar thao. When my son was born na set na brag. Nivenye mentharau for long. Sijuinge kwa jekasi god kutuma maina ngare. Ilikuanga 11 thao wana ngare alfika ngware. Shara mahomi mwenye hima forever and ever. It's young dreamer.
It's young dreamer. It's young dreamer.
Walidia nkiwa ikafunga buda nsuwa nkawa sahau. Lakini kabla nkafunge buda usiki walindharau. Saina ifanya bila wow.
Bila wow.
Bila wow. Saina ifanya bila wow. Bila wow, nigga. Bila wow. Walidia nkiwa ikafunga buda nsuwa nkawa sahau. Lakini kabla nkafunge buda usiki walindharau. Saina ifanya bila wow.
Bila wow.
Bila wow. Saina ifanya bila wow, nigga. Bila wow. Yeah. Yeah. Lil Felly, man. Young Dreamer, money gang. Yeah. It's about that time you put respect on my name, man.
God is the greatest. I'm out.